She got me na ye kwangu no number one. Navo wapita wenza kemi kama si wona baki.
She got me. She got me.
She got me na ye kwangu no number one. Navo wapita wenza kemi kama si wona baki.
She got me.
Mina mwita bad girl, ana nita bad man.
Nakwenda nae mdogo mdogo, slow bila plomo, my place moto moto.
You're my type, baby I need you in my life. Take me everywhere, I'm nothing without you.
Nishapigia kama 1,000,000 kilometer yo misele. Anapenda chapa mbele mbele, kama huna kasuguwe visi zile. Anapenda chapa mbele mbele, kama huna kasugu we visi zile.
Namzamia deep sea, nampa vyote kabisa. Yani kiuno msingi, nachimaliza kabisa. She got me na ye kwangu no number one. Navo wapita wenza kemi kama si wona baki.
She got me.
Mina ye kwangu no number one. Navo wapita wenza kemi kama si wona baki.
She got me. She got me.
Ana insta account, ana bank account. So cute baby face, kitanyendo queen. Namliye time, nimuweke ndani. She's my target. Dona shanga, demo mechanja mekua innocent chick. Nampeleka bahari ya Atlantic. Umeshia majogo kwa pasiki au piki. Namzamia deep sea, nampa vyote kabisa. Yani kiuno msingi, najimaliza kabisa.
Nishapigia kama 1,000,000 kilometer yo misele. Anapenda chapa mbele mbele, kama huna kasuguwe visi zile. Anapenda chapa mbele mbele, kama huna kasuguwe visi zile.
You're my type, baby, I need you in my life. Take me everywhere.
Take me everywhere.
I'm nothing without you.
She got me. She got me.
She got me na ye kwangu no number one. Navo wapita wenza kemi kama si wona baki.